kibuku mumachaputa.
Download it from ilovezedmusic.com.
Tikupezeka kunzuzu. Chapter 2, tikupezeka kulirongwe kapito city. Chapter 3, tikwera mpaka ndege mpaka choni. Chapter 4, chuma ndiwo ndisata sachuluka. Komama vuto wakabwera, tirimbana nao nsotoka. Komansi kafika nsopena, chibwerera kunyumba. Kunyumba kuli anaanga. Kunyumba I don't mind. Akani weruze kunyumba. Bola bwalola kunyumba. Kunyumba, kunyumba.
Hali nze yango menya yake. Ena alintauni kufutika zedi. Pamene kumuzi akawalandira. Ena ku UK, ena ku America. Ena mumuno mu Africa. Ena munasiana, munasiabale. Hakumofunsana kodi mtafika. Ena timuli ndi manyazi. Singa bwere nsopazana mdata mauzi kuyenda kunjako.
Kumuzi kuna waka pombo zako. Timudane na tima kuchitira ni sanje kuno. Komama futo waka bwera. Mbana nao nsotoka. Komasi kafika nsopena. Chigwerera kunyumba. Kunyumba nkomwe kulepale langa. Kunyumba nkomwe kulichitetezo. Kunyumba kuli anaanga. Kunyumba I don't mind. Olo wakandiweruze kunyumba. Bola bwalola kunyumba. Kunyumba, 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 yeah. Atisi
download it from ilovezedmusic.com.